Anpatha Anpatha Anthintwa Anthintwa Ankhathazeki Anpheka Pheki
Yebo Ashukunyiswa Ngiphethu Umqondo Wevangeli.
Anthintwa Anthintwa Anpheka Pheki Ankhathazeki
Yebo
Yeah. Yeah.